Penɗi simore go. Penɗi Yesu Almasihu ɗi Allah rokki ɗum ngam hollude maccuɓe mum ko foti arde joni ko. Ko ɗum waɗi mo nelde malaika makko faade maccuɗo makko goto biyeteɗo Yohanna. On settima kala ko yi manam o habri kongol Allah ngol e sedan faagu Yesu Almasihu ngu.
Malu wodani kala tariɗo ɗe ɗo longinoje e kala kettiɗo ɗe. Ɗofti ko winda e majje ko gati saha o ɓattima. Ko min Yohanna windu ɗum ɗo faade e dente gonɗinɓe jeeɗiɗi gonɗe e diwan aside.
Yo on keb moƴƴere e deejre ummade e goɗɗo
goɗnoɗo garowo ummade e ruhuji jeeɗiɗi gonɗi e yeeso jappere makko ɗi. Ummade e Yesu Almasihu seede aadiyanke afo wurtuɓe hakkunde maayɓe joom laamɓe aduna o.
Teddungal e baawɗe godanimo haa abada. Kanko jiɗɗo en tongitirɗo en e bakkatuji men ƴiƴam mum.
Waɗi en dowla, waɗi en yettinoɓe sadak ngam sarwude Allah baaba mum o. Amin.
Omona arde e duule maa yimɓe fof njiimo. Hay yulnoɓe mabɓe leƴƴi aduna fof maa cuno sababunde makko. Ko noon laatorto. Amin. Joomiraaɗo Allah goɗɗo goɗnoɗo garowo joom baawɗe o wi,
ko min woni hoore woni laati.
Min bandi mon Yohanna denduɗo e mon leɓte laamu e muñal e nder kaɓɓodiral men Yeesu.
Gonnomi ko duunde wiyeteende Patmos sababunde konngol Allah ngol e seedam faagu Yeesu ngu.
Ñande ñalawma joomiraaɗo o, ruuhu o nangimi, nanmi caggalam daande tekkunde no buut ina wiya.
Ko njiiɗa ko windu ɗum e deftere nelda dente gonɗinɓe jeeɗiɗi ɗe: dental Efes, dental Simerna, dental Pergam, dental Tiyatir, dental Sardes, dental Philadelphie e dental Lavadise.
Njeeƴimi ngam yiide kaaldo e am o. Ne njeeƴimi njiimi pawirɗe lampaaji kange jeeɗiɗi.
Ko wayno ɓi neɗɗo ni ina hakkunde majji, ina ɓorni sabando, ina haɓɓi paftol kange e becce. Hoore makko e sukudu makko ina mbi tal no wiro no ɓiraɗam ni. Gite makko jaynortono kono ɗemgal jeyngol. Koyɗe makko ina njalba no jaka googaaɗo baɗaaɗo e jeyngol haa wojji. Te daande makko wayno kono ŋuraango waraango ni. Omo jogii e junngo makko ñaamo koode jeeɗiɗi. Silaama mbelka bangeeji ɗiɗi ina yalta e hunuko makko. Yeeso makko ina ɗelka no naange e hoore kellew. Nde njiimoomi janmi e yeeso makko mbaami no mayɗu ni. O fawi junngo makko ñaamo e am o wii,
woto hul, ko min woni gadiiɗo woni cakkitiiɗo woni guurɗo o. Mi maayiino kono moɗoni wuuri haa abada. Ko min jogii coktirɗe maayde e laakal. Ndeen noon windu ko njiiɗaa ko, ko woodi e ko jogori kewde ko. Koode jeeɗiɗi ɗe njiiɗaa e junngam ñaamo ɗe kañum en e pawirɗe kaŋŋe jeeɗiɗi ɗe sirlu mumen nani. Koode jeeɗiɗi ɗe ko malaikaaji dente gonɗinɗe jeeɗiɗi ɗi. Pawirɗe jeeɗiɗi ɗe ko dente gonɗinɓe jeeɗiɗi ɗe.
Peenɗi simore ɗiɗi.
Windu malaika dental gonɗinɓe Efes o mbiya ɗum, ko ni jogiiɗo koode jeeɗiɗi e junngo mum ñaamo jahoowo e hakkunde pawirɗe lampaaji kaŋŋe jeeɗiɗi o wi, mboɗa anndi golle ma, tampere ma e muñal ma. Mboɗa anndi a rokkataa bonɓe ɓe laawol. A ƴeewtiniima inni tortooɓe ne laaɓe ɓe, a tawii ko ɓe fenooɓe. Kaa jom muñal, a yarii mette sabaabunde inndam te a haaɓaani. Kono mboɗo felirmaa ɗum ɗo, a ɗalii yidde nde puɗɗorino ɗaa nde. Ndeen noon siftor to tebbitida to baccoda hore ma duttoda e golle ma gadanide so wona dum sa waccaki hore ma mi arata e ma mi itto pawirgal ma e jonde mum bodo yottirma gel do gedel gotel non ada ani golle nikola en no amni kala jogido noppi yo hedo ko ruhu o halanta dente gowninde ko kala poldo mami rokkudum nyamde e lekki ngurndam darike aljanna allaki windu malaika dental gowninbe simerna o biyaadum koni gadido cakkitido maynodo wurti o wi boda andi lepte ma e basal ma denne dey ka galo boda andi nyingoji inni tortobe yahuda en tawa ko gomu seitane be woto hul mette de jogorda yarde de ma wod e mon be ibilisa weddi e kaso gam ewtindade on tema on lepte balde sappo hayso ada ware won adi yanke mi filma leful ngurnam gol kala jogido noppi yo hedo ko ruhu o halanta dente gonginbe ko kala polo mayde dimmere nde memata dum muk windu malaika dental gonginbe pergam o biya dum koni jom silama belka ka bangeji didi o wi boda andi to kodda koto jappere seitane woni to ada reni indam aserani e gonginde mi hayde antipas sedam adi yanke o warato mon do seydane hodido kono won peloje seeda de jogani man ada jogira wo be lawol balam jangindo balaka fergitirde besgu israila nyamde tebuli chakkanodi sanamuji e fijirde o ada jogi kadi rewirobe non lawol nikola en nden non waccho horema so wona dum mi arat e ma joni mi haborobe silama gonka e hunukamka kala jogido noppi yo hedo ko ruhu o halanta dente gowdinbe ko kala pondo mami rokkudum e manna cuudido o mami rokkudum kaadel danewel bindangel inde hesere de hay goto anda so wona kebdo dum windu malaika dental gowdinbe tiyatir o biyaadum koni bi Allah mo gite mum jaynorto no demgal jeyngol mo koyde mum jalbirto no jaka gogaado o wi bodo andi gollema yiddema holarema service ma e munyalma bodo andi no gollema cakkitide de burdi gadane de hewde kono bodo filirma dum do amunyani yesabel o debbo ginni tortodo annabi komto machibam ina jangina dumen fijirde e nyamde tebbuli chakkanodi sanamunuji mi munyanimo bele o mo waccho hore makko kono o jabani waccade hore makko e fijirde makko nde tawde ko non mami limmora fi cellal dow ndaddudi makko jintobe e makko bene kay so mbaccaki koye mumen ma jar mette kisde mami war besngu makko dente gonginbe de fof ma gandu ko mi woni ewtintodo hakkillaaji e berde te mami yob goto e mon fof golle mum kono onon tiyatirnaabe heddibe be dewani ngol lawol be ngurani e ko wiyete sirluuji seitane luggi ko bodo wiye on ala goddum ko pawmi on so wona yo on namto e ko jogidon ko haa de garmi fof kala poldo kala nantido e golle am haa joofi mami rokkudum baawde fawaade e leddi joomum ayniradi sawru njamdi moññiradi no loonde no baabam rokkirimi baawde ni mami rokku joomum hoodere subaka nde kala jogiido noppi yo hedo ko ruuhu o haalanta dente gonɗinɓe ko
peñɗi simore tati
windu malaika dental gonginbe sardes o biya dum koni jogido ruhuji Allah jeedidi e kode jeedidi o wi boda andi gollema ada mantire gurdo kono ka maydo wattu hakille horema cembina ko keddorida ko woni e mayde ko ngati mi tawi gollema timmani e yeso Allah am den non siftor ko kebnoda e ko nannoda ko rendum mbaccoda horema sa waldani gite kecce mami arduno gujjoni te andata muk ko e holi waktu ngaranmi bettudema kono non ada jogi don e sardes yimbe seeda be tunwinani chomci mumen mabe borno chomci daneji be njada e am sabu abe kandi hen hono non kala poldo ma borno chomci daneji temi momtata muk inde mum e deftere ngurdam he mami irlito inde mum e yeso babam e malaikaji mum kala jogido noppi yo hedo ko ruhu o halanta dente gongdinbe ko windu malaika dental gongdinbe Philadelphia o biyadum koni cenido gongi yante jogido choktirgal Daoud guddito wataw hay goto uddata guddo wataw hay goto udditta o wi boda andi gollema mi udditi e yeso ma damal ngal hay goto wawa uddude an fof e famdude sembe areni kongolam gol te a yeddani indamde mami nelde jeyabe e gomu seitane inni tortobe yahuda en tawa penat ngona mami addube be cujjo e koyde ma mi andina be mi yidima tawde areni kongol munyal gongale amgal minne mami rene e saha jewtindare jogornde arde aduna he fof no fotiri gam jewtindade yimbe o bodoni ara joni nangto e ko jogina da ko woto lefol ma filtede kala pol mami waddum jalal suudu Allah am te wonta yaltu e mayru mami windu e mum inde Allah am e inde sare Allah am hono Yerusalem keso jogordo iwde dow asaman to Allah am tello o wondude e inde am heserende kala jogido noppi yo hedo ko ruhu o halanta dente gongdinbe ko windu malaika dental gongdinbe lawodise o biyadum koni amini o sede adi yanke gongi yante lasli tagore Allah o wi boda andi gollema awulani abubani koni sinna awulna walla buuda kono tawde awulani abubani ka dafsudo mami wukkite miyata ka ada jogi ada aldi angakiraka hay hunde kono a anda ka borado jurminido basdo gumdo bandu meru modo wasiyama ya sode am kange labbinirado jaygol bela ada alda choda e am chomci daneji bornoda bela ada sere e gacce banduma meru choda e am kukokirda gitema bela ada watta yide min mbodo fela te mbodo neha yitbam nden non jogo himme ba choda horema hedo mbodo di dari e damal mbodo honga kala nando danam udditi mi natat galle mum mi nyamda e mum nyamda e am kala poldo mami rokkudum jodo dade ame japperam no polir min jodo dimi e babam e jappere mumni kala jogido noppi yo hedo ko ruhu o halanta dente gongdinbe ko
penji simore nay chagaldum jewmi jimi damal ina udditi asaman he daande adande waande no boot de nannomi ina halde amde wi
nabbuga mi holluma ko foti kewde chagal dum do
done don ruhu o nangimi jimi jappere ina dow asaman te won jodinode mayre o jalbiranno kono yaspe e sardwan timtimol nilkirowol no emeroda ina tarino jappere nde jappeje nogas e nay jojjinde hohobe nogas e nayo borniibe chomci daneji filibe leppi kanne ina kufnonde maje sautaji idigali ina jaltanno e mayre docette jeedidi ina kubbanno e yeso mayre ko den godi ruhuji alla jeedidi e yeso mayre ko wayno geej keleelo baadono darorgal ina wonno don e hakkunde jappere he wondude e taaro mayre tagoje nayde balli mumen keewi gite yeso e caggal ina gonno don tagore adande de wano kono barodi taktakri ni dimmere de wano kono gayel ni tatabere de jogino ko yeso net nayabere de wano kono cilal beengal ni wotere e majje fof kanje tagoje de ina futno bibje jeego de der majje e bowal majje ko gite mehe jamma e nyalawmo be cerani e himde adambiya
ceriro 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 ko joomiraado Allah jom baawde godnodo goddo garowo
kalene tagoje nayde mawnini teddini jetti guro ha abada jodido do jappero ho hobe nogas e nayobe liccoto yeso jodido e jappero tujjana guro ha abada filta leppi men pawa yeso jappere nde biya
Allah joomi amen ko an handi e hebde darja teddungal e bawde ngati ko an tagi gede fof te ko sagoma de tagira de ngudi
penji simore joy tagaldum jimi e jungo nyamo jodido jappere o defsere windane der e bowal takkande takkande jeedidi tan jimi malaika kembolindo ina yeynira dande tekkunde ina wiya
holi kaadure e takkidi takkande de filt defsere de
kono gila e asaman ha e dow leydi ha e les leydi hay goto waawano wana filtude de wana ndarde der mayre gonmi e woyde no feewi sabu ala dañado kandudo wana e filtude deftere de wana e ndarde de tan goto e hohobe be wiimi
woto woy mbarodi taktakri suudu yudandi iwdi daawudo o foli ngam takkide takkan e jeedidi de filta deftere de
jimi hakkunde jappere he e tagoje nay he e hakkunde hohobe he jawgel bangel no men no gel hirsede ni ina dari angel fudi galladi jeedidi e gite jeedidi ko kanje ngoni ruhuji Allah jeedidi nelateedi bang yo bang e aduna di gel yehi heboyde deftere nde e nyaamo jodido e jappere o ngel hebi deftere nde tagoje nayde e hohobe nogas e nayobe ndicci e yeso maggel goto e mumen fof ina jogi hoddu e pehe kanne kewde ciuraawi anno mi nowo torali senibe be be ngoni e yimde jimol kesol abe mbiya
ko an handi e hebde deftere nde takkita takkande de ngati a hirsonomo te a sotani Allah yimbe kala suudu kala demgal kala dowlo e kala lenyol ciottirdaabe ko jiyamma a wadibe dowlo e yettinobe sadak Allah men o te mabe laamo adun
bodo jewatan ha nanmi e taaro jappere nde e tagoje de e hohobe be malaikaaji milyonaaji milyonaaji e ujunnaaji ujunnaaji inan biya e daade tekkude
jawgel kisno gelde ina haaji e hebbe faawde ngol hakkilantaagu sembe e tugal darja e jettoode
tan nanmi dendaangal tagoje dow asaman dow leydi e les leydi dow geej e ko woni e mumen fof ina wiya
jettoode jettugal daraje e faawde ngoode ni haa abada jodiide dow jappere o e jawdendi
tagoje nayde gona e wiide tan hohobe be diccho tujja penji simore jego bodo jewatan ha jawel gel takti wotere takande de nanmi wotere e tagoje nayde ina idna dande no rigango ina wiya
er
yewmi yimi puccu danew soke o ina jogi lañal o fila lefol o yaltiri no lutotodo ni o yehi luto yade negel takiti dimmerende nanmi tagore dimmerende ina wiya
er
tan puccu gongu modewu choy yalti soke o rokka ittude deegre e aduna dele yimbe ina kirsondira e koye mumen o totta silama mawka negel takiti tataberende nanmi tagore tataberende ina wiya yewmi njimi puccu balew soke o ina jogi betirgal e jungo mum ko wayno dande iwrimo hakkunde tagoje nay to wi
nifu ga bele ka dinar yang got te nifu gaaji tati lorta ka dinar yang got nebbam dam e ndiyam reseng dam non wota mem dumen
negel takiti nayberende nanmi dande tagore nayberende ina wiya
or
yewmi njimi puccu puru ha ko nyebbew soke o wiete ko mayde to ina rewni lakar be ndokka bawde e dow nayabal aduna ngam bomirde yimbe silama hege mayde e kullon ladde negel takiti joye berende jimi e lessa korde he pitali hitsiranobe gongol allangol e sedam fagu mumen be ngulli daade tekkude be mbi
jobiraado cenido gongiyante holi de nyaawata jonnada jiijam amen e dow yimbe aduna be
goto mabbe fof totta wutta danejo be mbiya wobe pofto seeda taw ha bandiraabe mabbe gollodiibe mabbe jogodbe wardede no mabbe be timma bodo jeewatan hangel takkiti jeego berende tan leydi yerbi no feewi buudu nange ngu wi kurum no fina lewru ndu fof wi choy no jiijam koode asaman de njori e leydi no jibbe kecce de hendu mawndu sammi asaman bara no leso taggango kaaje e duude fof duggiti dilay lambe aduna ha e watulabe ha e horebe soldatebe ha e aldube ha e jom sembe en rimbe e rimaybe fof cuudi e luuroji wondude hakkunde kaaje be ngodi e wiide tule de e kaaje de
jane do amen cuuda ni de gite jodi do jappero wondude e fitena jawgel ngel gati nyalgu fitena mabbe mawugo yotti te holi bawdo dodde
penji timore jeedidi cagal dum jimi malaikaaji nay ina ndari e choppulle aduna nay he di nanguno ko keneeli nay aduna di woto nguttude wona e dow leydi wona e dow geej wona e dow hay lekki ngoti jimi kadi malaika goto ina ummo bange funnage ina jogi jalirgal Allah gurdo o wulli dande takkunde faade e malaikaaji nay dokkanodi baawde bomde leydi e geejdi o wi
woto bomme taw leydi ndi e geej o e lekkule de ha ngay men jelde tiide maccube Allah men be
tan nanmi limore jeelanobe be ko be temedere chapande nayo e nay ujunere iwbe e dendangal cuudi besngu Israila suudu Yuda sappoy didi ujunere njelama hen suudu Ruben sappoy didi ujunere suudu Gad sappoy didi ujunere suudu Aser sappoy didi ujunere suubu Neftali sappoy didi ujunere suudu Manase sappoy didi ujunere
suudu Simeon sappo e ɗiɗi ujunere, suudu Lewi sappo e ɗiɗi ujunere, suudu Isakar sappo e ɗiɗi ujunere, suudu Sabilon sappo e ɗiɗi ujunere, suudu Yusufa sappo e ɗiɗi ujunere, suudu Bunyaminne sappo e ɗiɗi ujunere jeelaama heen. Caggal ɗum ƴeewmi njiimi diɗɗal mangal ngal limotaako bangal yimɓe kala leñol, kala suudu, kala dawla e kala ɗemngal ina dari e yeeso jappeere nde e jawgel ngel. Aɓe ɓoorni wutteeji daneeji, aɓe njogii cate tamarooje e juuɗe maɓɓe, ɓe ngoni e wullude daaɗe takkuɗe aɓe mbiya.
Dandoore wooda ni Allah men jooɗiiɗo dow jappeere o e jawgel ngel.
Malaikaaji ɗi fof taari jappeere nde e hohoɓe ɓe e tagooje nayɗe, ɗi ndicci e yeeso jappeere he ɗi ngoni e sujjande Allah aɗi mbiya.
Amin. Jettooɗe, darja, haqilantaagu, jaarooje, teddungal, baawɗe e sembe ngoodanii Allah men haa abada. Amin.
Tan gooto e hohooɓe ɓe ƴetti konngol wiimi,
ɓorniiɓe wutteeji daneeji ɓe holi kamɓe, holi to ɓe ngummi?
Mbimaami, ceerno, ko aan anndi? O heɓɓitii o wiimi,
ko kamɓe ngoni iwɓe e leeɓte mawɗe ɓe, ɓe nguppii wutteeji maɓɓe, ɓe ndanwanii ɗum e ƴiiƴam jawgel ngel. Ko ɗum waɗi e ɓe keɓa e yeeso jappeere Allah hee. Aɓe ndewa ɗum jamma e ñalawma e ndeer suudu mum hee. Te jooɗiiɗe e jappeere o maa huur e maɓɓe tilleeso mum. Ɓe ngontaa heyɗude, ɓe ngontaa ɗumɗude, naange wontaa nyippaade e maɓɓe, te hay nguleeki ngooti yettataako ɓe, ngati jawgel gonngel e hakkunde jappeere ngel maa aynuɓe. Joltinaɓe e cewle ndiyam nguurndam, maa Allah momtanɓe denndaangal gonɗi maɓɓe.
Peeñɗi simore jeetati. Ne ngel takkiti takkande jeeɗiɓire nde, asamaan o wi cel maa won heɗde feccere wak. Tan njiimi malaikaaji jeeɗiɗi dariiɗi e yeeso Allah ɗi, ɗi tottaa buutuuji jeeɗiɗi. Malaika gooto jogiiɗo pehel kaŋŋe heɓoyi to sara sakkorde to, o tottaa cuuraawi keewɗo yo ɓeydu ɗum e toraali denndaangal seniiɓe gonɓe e dow sakkorde kaŋŋe wonde e yeeso jappere nde. Cuuraawi o duumtii e junngo malaika o yanti e toraali seniiɓe ɓe e yeeso Allah. Malaika o ƴetti pehel ngel, hebbini ngel e jeyngol sakkorde hee, weddii ngel e leydi, tan digaali ndilli. Sawtaaji iidi, majje majji kadi leydi yerbi. Caggal ɗum malaikaaji jeeɗiɗi jogiiɗi buutuuji jeeɗiɗi ɗi peewnitani wuttude. Gadano o wutti buut mum, tan marmballe e jeyngol yillondiraangol e ƴiiƴam beddaa e aduna. Tataɓal leydi, tataɓal lekkulle e huɗo hecco ko fof cumi. Malaika ɗimmoo wutti buut mum, tan ko wayno haayre mawnde huɓɓoore weddaa e nder geeji. Tataɓal geej o wonti ƴiiƴam, tataɓal tagooje guurɗe goɗɗe e geej ɗe maayi, kadi tataɓal laaɗe ɗe firti. Malaika tataɓo wutti buut mum, tan koodal mawngal kuɓɓiroowal no docotal teɓɓitii asamaan, saami e dow tataɓal maaje wondude e dow cewle ndiyam. Ngaal koodal wiyetee ko kaaɗeeki, ngaal haaɗni tataɓal diƴƴe ɗe rok ɗe mbari yimɓe heew. Malaika nayaɓo o wutti buut mum, tan tataɓal naange, tataɓal lewru e tataɓal koode piya, mbele geɗel heen fof tataɓal mum ina niɓɓiɗa, e mbele jamma e ñalamo fof ina mbaasa tataɓal leereeki mumen. Mboɗo ƴeewa tan haa nanmi ciilal beewal ina wiya daande tekkunde.
Musiiba, musiiba, musiiba wooɗani yimɓe aduna sabaabunde taade buutuuji keddiiɗi ɗi malaikaaji tati ndegori wuttude ɗi.
penɗi simore jeenayi. Malaika joyaɓo wutti buud mum tan jiimi hoodere teɓɓitiinde asaman ina e leydi nde totta coktirgal woyndu ndu ala ɗo haaɗi ndu. Nde sokti woyndu ndu tan cuurki duumti e mayru no oƴƴu mawngu ni naange e weeyo fof mbi kunus sababude makki. Bappatti njalti e cuurki he cari e leydi dokka baawɗe jahe ɗi mbiya woto ɗi mem wona huɗo wona lekkuule wona kala ko fuɗata e leydi yo ɗi pit yimɓe ɓe ngala jeelooɗe Allah e tiiɗe ɓe tan. Ɗi dokkaka warde yimɓe ɓe ɗi dokka tan ko leptuɗe ɓe lebbi joyi tooke majji mbay kono tooka yaare ni. Ñande heen ma yimɓe muuye maayde donka ma yimɓe pooɗano maayde nde doga nde woɗɗo ɗumen. Ɗin bappatti nandi ko e dimaaɗi kaɓɓanaaɗi wolde ko wayno leppi kaŋŋe ni ina e koye majji te jeese majji mbay ko jeese yimɓe. Ɗi jogii ko cukuli rewɓe te ñiiƴe majji mbay kono celembe barooɗe tattaki ni. Becce majji nandi ko e wutteeji njamdi sawlaango bibje majji way kono saaruuji keewɗi kaɓɓaaɗi dimaaji doganooɗi wolde. Laaceeje majji nandi ko e laaceeje jahe ɗi ina mbaɗi cega noon ko e ɗeen laaceeje tooke leptooje yimɓe lebbi joyi ɗee ngoni. Woni laamɗo majji ko malaaka woyndu ndu alaa ɗo haaɗi o. O wiyetee e barahutonkaare ko Abbadon, o wiyetee e Grek ko Apollyon. Musiiba gadana o yawti. Musibbaaji ɗiɗi goɗɗi nana ngara caggal makko. Malaika jeegom o wutti buud mum tan daande iwrimi to gallaaɗi sakkorde kaŋŋe wonde e yeeso Allah nde. Ina wiya malaika jeegom o joogiiɗo buud o,
tongit malaikaaji nayi tongaaɗi e ŋoral maayo mawngo ɗi hono Efrata.
Tan ɗiin malaikaaji nayi peewnitaninooɗi waktu o ñalawma o lewru ndu hitaande nde tongitaa ngam warde tataɓal yimɓe. Tan nanmi limoore ko ninkooɓe waɗɗiiɓe ɓee ko ɓe ujunnaaji noogaas laabi ujunnaaji sappo. Ko hono ni jiiɗe ɗee kollirimi pucci ɗi e sokeeji ɗi. Ɓe ɓoorninoo ko wutteeji palotooɗi kure baaɗi no jeyngol no cuurki e no suufaar. Pucci ɗi jogii ko koye barooɗe taktati. Kuno ɗe majji ina njaltina jeyngol cuurki e suufaar. Ɗiin wabawuuji tati jaltannooɗi e kunuɗe majji hono jeyngol ngol cuurki ki e suufaara o mbari tataɓal yimɓe. Ngati baawɗe pucci ɗi ngoni koye kunuɗe mumen e laateeje mumen. Laateeje ɗe nandi koye baaji leydi aɗen jogii koye ko ɗeen koye ɗe coppirta yimɓe. Heddiiɓe maayaani e ɗiin wabawuuji ɓe mbaccaaki koye mumen e golle ɗe mbaɗiri juuɗe mumen ɗe goppaani sujjande seyɗeneeji wondude e sanamunduuji kaŋŋe kaalis jaka kaaƴe e leɗɗe. Aɓena cujjane ɗiin sanamunuuji ɗi yiyaata nanata ndillata. Ɓe mbaccaaki koye maɓɓe wonaa e ƴiiƴe ɗe ɓe ndufata ɗe wonaa e mbilewu maɓɓe wonaa e fijirde maɓɓe wonaa e nguykaaji maɓɓe.
Peenɗi simoore sappo. Caggal ɗum jiimi malaika gooto cembolinɗo ɓoorniiɗo ruulde ina iwa dow asaman ina telloo. Timpimol ina jiimi e hoore makko. Yeeso makko ina jalɓira no naange koyɗe makko ina mbayno looci jeyngol. Omo jogii e junngo makko deftel piiltingel. O darni koyngal makko ñaamal ngal dow geej. O darni nanal ngal dow leydi. O ubbii daande tekkunde no mbaroodi taktakiri. Ndeen o wulli daaɗe digaali jeeɗiɗi ɗee nana. Ndeen digaali jeeɗiɗi ɗii nanaama ɗeɓmi windude tan haa daande iwrimi dow asaman ina wiya,
ko digaali jeeɗiɗi ɗii mbii koo yo won kumpa woto windu ɗum.
Tan malaika mo njiimi o
dariɗo e dow geej wondude e dow leydi o suuti jungo nyaamo faade dow asaman wondiri goddo gila awullan ha abada takdo leydi asaman geej e ko woni e mumen o wi ko gasanno gasi hankadi kono e der balde de daande malaika jeedi bo jogori nanede de so fibi wuttude bud makko sirlu Allah o timmat no Allah havrirno on kabaru maccube mum be ni hono annabaabe be tan daande urunonde mi dow asaman de wiimi kadi
ya jettoy deftel piltingel gongel jungo malaika dariido e dow geej wondude e dow leydi o
paami e malaika o biimi dum yo tottam deftel ngel o wiimi
jettungel morkadaangel maangel haa nu reeduma rok kono e hunugo ma ngel welirta kono njuumri ni
jettumi deftel ngel e jungo malaika o morkiimi ngel ngel weliri e hunu kam no njuumri ni kono ne modmi ngel reedam haa rok caggal dum mbiyaami
ala e saga longina kadi e dow dowlaaji keewɗi leƴƴi keewɗi ɗemɗe keewɗe e laamɓe heewɓe
peeñɗi simoore sappo e goo nde ɗum ɓenni tottaami kewal baygal no loocol ni mbiyaami
ummo meeto suudu Allah ndu e sakkorde nde lima sujjooɓe heen ɓe kono woppu dingiral galle ngal woto meetongal ngati ngal rokkaama heefere ɓe te baɓe ndippu e saare seniinde hee lebbi capanɗe nayi e ɗiɗi mami rokku seede jam ɗiɗi ɗi lunnginde balɗe ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom tawa ina ɓorni saakuji
ɗiin seedeeji ko leɗɗe ɗiɗi oliwe ɗe e pawirɗe lampaaji ɗiɗi dariiɗe e yeeso joom leydi oo ɗe kala jiɗɗo waɗde ɗi ko boni ko jeyngol yaltata e kune ɗe majji morko añɓe majji eeyi kala jiɗɗo waɗde ɗi ko boni alay sago warde noon aɗi jogii baawɗe uddude asaman mbele ina waasa toɓde e balɗe longingol majji hee aɗi jogii baawɗe waglude diƴƴe haa gonta ƴiiƴam te nde ɗi mbela fof aɗi mbaawi addude aduna kala wabaawu so ɗi ngaynii seettaade barogal joltowol e woynudu alaaɗo haaɗi ngal maa haɓodi haa foole ɗi waradi ko ɗoon ɓalli majji gonata e dingiral saare mawnde mislirteende sodom e misira nde ɗoon ɗo joomi majji feŋanoo yimɓe dowlaaji fof cuuɗi fof ɗemɗe fof e leƴƴi fof maa ndaar ɓalli majji balɗe tati e feccere caalooɗi gubbee aduna oo fof maa welto e maayde majji wona e mbumbaayi yimɓe neldondira yeenaaji sabu ɓeen annabaaɓe ɗiɗo leeptiino aduna kono caggal balɗe tati e feccere ɗe wuttaango nguurdam hiwgo to Allah soorii e maɓɓe tan ɓe kaftii ɓe ndarii kulol manngol nanngi tawanooɓe ɗum ɓee daande tekkunde iwriiɓe dow asaman ina wiya ɓe
ŋabbee gaay
ɓe ŋabbi dow asaman e nder ruulde e yeeso añɓe maɓɓe ndeen tan leydi yerɓi no feewi sappoɓal saare nde fukki yimɓe ujunnaaje njeeɗiɗo maayi heen heddiiɓe ɓe kuli mawnini Allah joom asaman o musiiba ɗimmo oo yawtii musiiba tataɓo oo nana ara jooni malaika jeeɗiɗaɓo oo wutti buuɗ mum tan daaɗe tekkuɗe ngummii dow asaman ina mbiya
laamu aduna wontii e juuɗe joomiren kañum e almasihu mum oo ma o laamu haa bada
hohooɓe noogaas e nayo jooɗiiɓe e jappeeje mumen e yeeso Allah ɓe turii ngoni e sujjande Allah ina mbiya
amin jettuma joomiraaɗo Allah joom paawo gooɗɗo goodnooɗo oo amin jettuma sabu a timminii baawɗe maa ɗe ngalaa nanndode a tabatinii laamu ma dowlaaji njirgitinooma kono fitina maa ar kañum e sahaa mo ñaawataa maayɓe njeenaa maccuɓe maaɓe annabaaɓe ɓe seniiɓe ɓe e huuɗɓe innde maa ɓe gila e mawbe ha e tokosbe ko joni pirtata firtobe leydi be
suudu alla wondu do asaman du uddita wakande makko aadi de feñi e der mayu majje maji sawtaaje idi digali dilli leydi yerbi man balle butte tobi penji simore sappo e didi ciagal dum mande maunde feñi der weyo ko debbo bornido nage ina fawi koyde mum e lewru ina fili lefol gol kode sappo e didi ko cowido te mo wulla sababu de tampere e muse ki ngati were mande wonde kadi feñi der weyo ko gawla mawba bodewa jogiba koye jeedidi e galladi sap leppi laamu jeedidi ina pili e den koye laati mabbe ina fitta tatabal koode weyo ina samma dumen e leydi badari e yeso debbo ngarwudo o abad fada ha jibin am morko biw o jibini biddo gorko poddo aynirde lejji fof sawrul jamdi biddo safa faade to alla kanyum e jappere mum debbo o dogani jeerende de do alla fewjon no dum nokku do ngura mum joga ko fotino balde ujinere e temmedde didi e chapande jeegom den hare wadi dow asaman mika'ilu e malaikaaji mum kadi e gawla ba haba kanyum e malaikaaji mum kono be fola be natti hedde dow asaman ban gawla mawba kono baajo leydi gadan teewol beetongol iblisa e saydane komtowol aduno fof gol wedda leydi kanyum e malaikaaji mum tan daande tekkunde iwrimi dow asaman ina wiya
joni de dandore sembe laamu alla men wondude bawde almasihu mum o jettima ngati kullitodo bandiraabe men jamma e nyalawma to alla men o weddama leydi be polirimo jiijam jawgel gel e konguli sedan faagu mabbe be nantaake e wonkiji mabbe habe kuli mayde ko dum wadi asaman e hodbe mum fo beltode kono musiba wodani won leydi e dijje ngati iblisa jippima e mon ina wonde fitina mawdo sabu ina andi ko seeda heddori
de gawla ba yi weddama e leydi bariddi debbo jibinodo biddo gorko debbo rokka bibje didi kilal mangal ngal diwani jeerende faade nokku mum do nguro mum jogori jogede saha sahaji e feccere saha woddi baajol ngol fuufi ndiyam dam walwal ciagal debbo o no maayo ngam haytinde dum kono non leydi ndi faabi debbo ni ngaabi hunuko mayri ndi modi ndiyam dam baajol ngol fuufi dam gawla ba sakani debbo o yehi habo yaade ko heddi e iwdi mum ko hono renbe jamirooje alla nangti e sedam faagu yesu be badari e cienal geej he penji simore sappo e tati ciagal dum yimi barogal jogingal galladi sappo e koye jeedidi ina jeenga e geej galladi di leppi laamu sappo ina piili e mumen inde jennirde alla ina binda e koye he barogal ngal yimi ngal nandi koye ngatam takke maggal bay kono takke fowruni gaable de ko gaable mbarodi taktakri ngolwa ba rokkingal sembe mum jappere mum e bawde mawde hen hore wotere ina wayno metnonde soppede ha mai ure mum selli aduno o fof jarli ba e maggal rewi e maggal be cujjoni ngowla ba sabu rokki ngal laamu be cujjoni ngal abe mbiya
holi fof nanrudo e ngal barogal holi fof bawra habtaare ngal
ngar rokka hunuko farnorko yennowo alla kadi ngal rokka bawde gollade lebbi chafande nay e didi ngal ngawti kunungal ngam yennude Allah ngam yennude inde mumde kodirka mumka e hotbe do asaman be ngal rokka habade senibe be ngal fola dumen ngal rokka jimde e yibbe kala suudu kala dawla kala demgal e kala lenyo te dendangal yimbe aduna be inde mumen binda noka e deftere ngurdam de jawgel kirsanongel gila e gorondi aduna be ma cujjangal so won jogido noppi yo hedo kala podanaado dahede dahete kala bardudo silama wardete silama dum noddi munyal e holare senibe be caggal dum jimi barogal gongal ina yalti e leydi ngal jogi ko galladi didi no jawgel ni te ngal haldanno ko no gawla ni angal gollanno bawde gadanal ngal fof e tawede mum ngal wadi ha aduna e yimbe mum fof tujjani gadanal ngal uure mum selluno ngal ngal wadi kayusaji mawdi ngal yehi ha ngal tobi geygol e yeso yimbe ngal homtiri yimbe aduna kayusaji di ngal rokka wadde e yeso gadanal ngal e dow wiide dumen yo mbad natal barogal gañironongal silama dadingal ngal rokka wuttude ngurdam e natal he ha natal ngal watti halde e wadde ha kala mo sujjanani dum ware ngal wadi kadi haybe fof mawbe e tokosbe aldube e wasbe rimbe e rimaybe dañi jeloode e juude nyaame walla e tiide mbele hay goto e mumen ina wasa wawde sodde walla yeyde tawa ala jeloode nde hono inde barogal ngal walla limore inde mum dum noddi hakkilantaago yo kala jom hakkile hiso limore barogal ngal ngati ko limore neddo limore maggal ko temedde jeegom e chafande jeegom e jeegom penndi simore sappo e nay jewmi jimi jawgel ngel ina dari dow haire Sion ina wondi e yimbe temedere e chapande nayo e nayo ujunere be inde maggel e inde baba maggel binda e tiide mumen daande wayne no ngurago waram no rigango mawngo ni iwrimi dow asama daande de nanmi nde way kono daade wambaabe fiyoobe kolli mumen ni be ngoni e yimde jimol kesol e yeso jappere nde tagoje nayde wondude e hohobe be hay goto waawano ekkitaade jimol ngol so wana yimbe temedere e chapende nayo e nayo ujunere sottanoobe aduna be ko ben ngoni be tunwinani koye mumen sabu meedani wondude e rewbe ko ben ngodi rewobe jawgel ngel e kala do wayi yaade ko ben ngoni sottanoobe e hakkunde yimbe mbele ina ngona nyaamataari Allah e jawgel ngel fenande meedani yaltude e kunude mabbe be ngala ella jimi malaika goddo ina weya ina jogi kabaru mojjo godowo ha abada ngam habrude dum yimbe aduna o yimbe kala lenyol kala suudu kala demgal e kala dawla o woni e wiide e daane tekkunde
kule Allah mauni non dum ngati waktu nyaawore mum heedi sujjanemo kanko takdo asaman leydi geej e cewle ndiyam o
malaika goddo dimmo rewi e makko ina wiya
de yani babilon sare mawne nde yani sare manelinirje dowlaji fof guleji fijirde mum nde yani
malaika goddo tatabo rewi e mabbe ina wiya daande tekkunde
kala tujjanɗo barogal ngal e natal mum heɓi jeloode e tiinde walla e jungo kañum ne ma fitina Allah mandelin ɗum ma jomum siwanemo e koppu alla fitina he no sangara mo jilandirati te ma lette e der jengul e soufar e yeso malekaaji cilididi e jawgindi kala tujjando baragangal e natal mum kebbe jelodi inde maggal ma tuuti lette mum dum to ha abada te foftata jamma e nyalaw dum noddi munyal senebe renbe jamirooje alla gongdinbe yesube
tan dande iwrimi dow asaman ina wiya
windu dum do malu wodani gila joni mayobe e der kabbo diral mumen e jomiraado be
ruhu o wi
ey yobe pofto e warnyane mabbe de sabo mojji mabbe nanan dewa e mabbe
jewmi jimi rulde ranere ko wayno bi neddo ni ina jodi e dow mayre ombo fili lefol kangi ombo jogi wafdu weldu e jungo makko malaika goddo yalti e suudu Allah he ina wulla daade tekkunde ina wiya jodi do e dow rulde o
hellir wafdu ma du tonya sabu waktu tonya yoni aduna sonni
tan jodi do e dow rulde o tellini wafdu mum leydi aduna sonya malaika goddo yalti e suudu Allah wondu dow asamandu ina jogi kanyum ne wafdu weldu malaika goddo dokkaado jeengol yalti e sakorde he woni e wullude daani tekkunde ina wiya jogi do wafdu weldu o
tellin wafdu maandu kessa endi denarol refen aduna ngol sabungol bendi
malaika o tellini wafdu mum leydi hesi endi di weddi dumen be bidirde wande fitina Allah maunde he reseng o bida to caggal sare to idam yalti e bidirde he ha hebi labale pucci ko fotino ujinere e te medde jeegom start pendi simore sappo e joy caggal dum jimi dow asaman mande wande maunde hawninde jimi malaikaaji jeedidi ina jogi waba wuji jeedidi cakkitidi ndi ngati koy majji fitina Allah o timmata jimi kadi ko wayno geej keleelo jillondiraado e jeeygol ni folbe barugal gal natal mum e limore inde mum be ina ndari e dow makko ina jogi kolli Allah e juude mumen abe jima jimal Musa maccudo Allah o e jumol jawgel ngel abe mbiya
jomiraada Allah jobbal golle maako mawde ko patam lami lamda dowlaaji laabi maako peewdi ko gongudi jomiraada
oen fofo hulataa inte maa teddina dum ngati gooto ceniido ko haa
leƴƴi fof maa ngar fidda e yeeso maa sabu peewal maa feeni
caggal ɗum jimi suudu tillisa seedam faagu dow asamaan o ina uddito malaikaaji jeeɗiɗi joginooɗi waabo wuuji jeeɗiɗi ɗi njalti e mayru ina ɓorni leeñ dimo ñilkoowo ina kaɓɓi pafti kaŋŋe e becce wootere e tagooje nayi ɗe totti malaikaaji jeeɗiɗi ɗi lehe jeeɗiɗi kaŋŋe keewɗe fitina Allah guuroowo haa abada o tan suudu ndu heewi curki sababu nde darje Allah e sembe mum te hay gooto waawaano nadde e mayru so wonaa nde waaba wuuji jeeɗiɗi ɗi malaikaaji jeeɗiɗi ɗi timmi peeñɗi simoore sappo e jeegom tan daande tekkunde iwrimi to suudu Allah to ina wiya malaikaaji jeeɗiɗi ɗi
njehe juppoye e aduna he lehe fitina Allah jeeɗiɗi ɗe
gadano o yehi yuppi lahal mum e leydi joginooɓe jeloode barogal ɓe sujjannooɓe natal maggal ɓe piya ñawanɗe boɗɗe muusɗe ɗimmo o yuppi lahal mum e geej geej o wakli wonti ƴiiƴam no ɗam maayɗo ni tagooje guurɗe gonɗe e nder geej fof maayi tatoɓo o yuppi lahal mum e maaje wondude e cewle ɗe mbagliɗe gonti djidjam tan nanmi malaiko djidjo o ina wiya
hewdo ko an gordo gordnodo sirido sobo atabatini nyaawore ma ngati be ndufi djidjam sinibe e annabaade anne ndukudaade djidjam yobe njar abe kanji hen
tan nanmi sakorde de ina wiya
hey jura ala jombao nyaawojma e mo tiirti
nayabo yuppi lahal mum e mbudu nage ya rokka sumirde yimbe jeygol nguleki bonki sumi yimbe be be jenni inne alla jimdo e din baba wuji fof o kono be battaki koye mabbe ngam mawninde dum joyabo yuppi lahal mum e dow jappere barogal he laamu maggal nippidina yimbe goni e yakude demde mumen sababu ne musseki be jenni alla jom asaman o sababu ne musseki mabbe e nyawande mabbe kono be battaki koye mabbe be goppani bonandeji mabbe jeegomo o yuppi lahal mum e dow maayo mango he hono e farata ndiyam maggo hori ngam rokkude lamɓe funnange ɓe laawol jiimi ruhuji tati tunwuɗi baaɗino paabini hen goto ina yalta e hunuko gowla ba hen goto e hunuko barogal ngal hen goto e hunuko annabi penowo ko ɗi ruhuji seyɗaneji baɗoji kayusaji jahoji e lamɓe aduna he fof ngam rendinande ɗumen hare nyalgu mawgu ngu hono nyalgu Allah jom bawɗe o
boɗoni ardono gujjo ni mal wodoni balduɗo gite kecce reeni comci mum bele ina wasa heddorade ɓandu meeru yiyane gacce mum
ɗi deddiniɓe e nokku beeteɗo e barahutankore har Magedon jeeɗiɗaɓo o yuppi lahal mum e nder hendu daande tekkunde yalti e suudu Allah he to jappere to woni e wiide
timmi
tan maje maji sawtaji iidi digaali dilli kadi leydi yerbi no feewi hay goto meeɗa yiide leydi ina yerbira noon gila yimɓe taga saare mawnde nde fecci pecce tati cahe dowlaaji ɗe joori e leydi Allah siftori Babylone saare mawnde nde yarnide fitina mum haande mandili duuɗe fof dogi kaaje fof majji mes man balle ɓutte toɓi e dow yimɓe haare hen fof ina ɓeta hedde kilooji capanɗe nayyi yimɓe ɓe jenni Allah sababu ne wabaw mar balle o gati on wabaw ina mawnuno haa ɗon waawi haadde peñɗi simore sappo e jeeɗiɗi caggal ɗum goto e malaikaaji jeeɗiɗi joginoɗi lehe jeeɗiɗi ari haaldi e am wi
armi holluma ñaawoore debbo jeeyowo tewo mum mawɗo jooɗiɗo dow diƴƴi keewɗe o ko kanko laamɓe aduna ɓe piddi te fijirde makko mandalini yimɓe aduna ɓe
ruuhu o nangimi malaika o nayimi nder jeereede tan jiimi debbo ina waɗɗi e barogal boɗewal coy keewgal inɗe jennirɗe Allah jogigal koye jeeɗiɗi e gallaadi sappo debbo o ina ɓorni comci folmaat e goro ina sinki kange kaaƴe dime e ñaaƴe omo jogii e junngo makko koppu kange keewɗo haram e tuundi fijirde makko nde ɗo inde nde maana mum suuɗi ina winda e tiinde makko
Babylon saare mawnde yummu mum rewɓe yeeyooɓe te buli mumen wondude haram aduna
jiimi on debbo ina mandili ƴiiƴam seniiɓe ɓe e seedeeji yeesu ɗi nde jiimomi kaawisa mawɗo nangimi kono malaika o wiimi
holi ko waɗi ɗuumina haawma mami firane sirlu debbo o e barogal ngal o waɗɗi jogingal koye jeeɗiɗi e gallaaɗi sappo ngal barogal ngal jiiɗangal ko gonnongal natti jogorngal ƴeengde e woyndundu alaaɗo haaɗi he yaaɓana halkaare yimɓe aduna ɓe inɗe mumen mbindanooka e deftere ngurdam he gila e fuɗɗoode aduna ɓe so jiingal ma kaawisa jagguɗumen sabu ko ngal godnongal ngal natti batte mangal artoyi dum do noddi sebre e hakilantagu ko e jeedide ko kaaje jeedide de debbo o joodiide ko de lambe jeedido kadi hen jeyo jani hen goto ine woodi goddo o suwa taw arde te so ari alay sago o laamo saha dabbo barogal gonnogal natingal kanyume hore mum ko lamdo jeeta biijo angal jeya kadi en jeedido be te jande magal ko halkare gallaadi sappo di jiiraadi ko lambe sappo be kebaadi taw laamu kono mabbe laamu waktu goto kambe e barogal gal ko kambe dendi miijo woto te abe ndokka bawde mabbe e laamu mabbe fof barogal gal mabbe kabo jawgel gel kono gel foladbe sabu kongel jom jomiraabe lamdo lambe te wondibe maggel be ko noddaabe subaabe adiyankobe
o wiimi kadi
dijere njida de debbo jeyo tewmum o jodi e dow mumen de ko dowlaaji didde lejji e demde gallaaji sappo di njida di kanyumene barogal gal mangan debbo o bola dum ha heddoro bandu meru nyaama tewmum kadi duppa dum e jeyngol ngati alla lowi e berde mabbe wadde anniya mum be denda miijo woto be ndokka barogal gal laamu mabbe haande alla timmini konguli mum fof debbo mo jiida o ko saare mawnde laamiinde lambe aduna nde
peñdi simore sappo e jeetati ciagal dum jimi malaika goddo kewdo bawde ina do asaman ina tello darje makko lerni aduna o o wulli daande sembolinde o wi
de yani Babylon sare maunde de yani de wonti ko irka feyda de sudor de kala ruhu tunwud e kala ndiwri tunwud karmud sabu de mandalini dawlaaji fof nguleeki fijirde mayre lambe aduna be fiddi e mayre he julankoobe aduna be ngal dari sembe neema mayre
tan daande wonde iwrimi do asaman ina wiya
leñolam njalte e mayre woton jeyede e bakkatuji mayre waba wuji mayre nawra on ngati bakkatuji mayre njowondiri ha do asaman te alla sifturi o nyaare mayre njobirede non nyamliri ni te ciowe golle mayre labi didi duttonde koppu mode siwani ono ciwanende hen labi didi non teddiniri hore mayre nde wuri e nemani njarnirede non lepte sunare tawde ko dum do de mijoto e berne mayre
ko mi lambe tiñida mi wona diwa tankarara te mi sunata ka mok
sababu ne dum ko nyaloma goto wabu wuji mayre gardata mayde sunare e hege te de duppete e jeyngol ngati jomirado alla nyawdo de o ko jom sembe
lambe aduna fijjunobe e mayre nemodi e mayre be ngoyatnde kamtanonde so ji churki mayre ina dumto mabbe lushindo sababu de kulol lepte mayre be gona e wide
ha goram babilon de sare maunde de sare sembolinde e waktu goto tan a nyaawama
julankobe aduna nana ngoyande ina chuno sabu hay goto wonta sodde dongle laade mumen fof lambiribe kange kalis kaaje dime nyaaje bagiji len daddo bagiji fonmat bagiji nyilkoji bagiji goro kala leggal urngal kala kaakel cehangel e nyiije nyiibi e ledde dime e jaka e njamdi baleri wondude e marbara fuddi tiafnirdi e urnidi ndef nebam urdam e ciura wiji goddi ndiyam resa nebam farin bele nay bali pucci wotiraaji maccube e pitali yim
moyo fitanu ma fof dadi nema ma e jilkede ma fof ma e nema ngonta yitu mak
julankobe be de aldiniri den gede be fof ma lusindo sababu de kulol lepte mayre ina ngoya ina chuno ina mbiya
Agoram! Agoram! Nde sare maude! Nyanderi nonde bagiji lendado! Bagiji folmate gor! Chikira nonde kange kanye dibe e nyaje! Nder waktu goto tan! Ngalu pondu nefirtama!
Gilay mawbe laade be ha dannotobe be ha e dognobe be ha e julankobe be fof lusindi goni e wullude ne ji churki mayre ino dumto bi
holi fof sare fonnate nawonde e de sare mawnde
be gonu e ullude e koye mabbe leydi abe ngoya abe chuno be gonu e wullude e be biya
agoram agoram de sare mawnde de neba mum aldini dendangal jogibe laade e der geete e der waktu goda tan de firtama
asaman welto e bomare mayre senibe nelabe annababe onon ne kay belto de hen ngati alla nyaawi bonande de wadi onde
he on saha malaika chembolindo yetti kaajal baygal no nirkirde maunde ni weddi dum dole der geej wi
koni Babylon sare maunde de weddirete kede wonta yite mok hankaji kolli e nalan kobe chorumbe e lite gonta nanede e derma hay fitiram golle goto wonta yiede e derma dille unude gonta nanede e derma lampo wonta hubbude e derma dille chuddugo gonta nanede e derma ngati ko julan kobe ma gonno mawbe aduna taawom tori de ifof bilewuma yidam annababe e senibe e dennagal hirsonobe aduna tawama e dermaire
penji simore sappo e jenay tagal dum ko wayno sawlango diddal yimbe tekkugo irumi do asaman ina wiya
haleluya dan gora de tekkugo e faru wodini allah men sabunya wodi makko ko kondu ko her onyali debbo je yewti mum mawdo Bernilah maul aduna fidil bimu'ah. Tu yumni ma'idam matu demaku. Idungamu.
Bambi kadit immul.
Alleluia!
Jurki mayri dum tota ha abata. Ho ho be no gas enayobe. De tagoje naide lichi tujani alla. Jodi do japere o inembia. Dani ummito jappere to ina wiya
jette alla men onon maccibi makko fof onon hulbem fof mawbe to kosbe
tan nanni ko wayno sawlaango diktal yimbe ko wayno nguraango waraango ko wayno digali mawdi ina wiya
haleluya ngat jowenaade alla men jom baade o tabati laamu
din chomchi ko golle senibe pewde de malaika wiimi
windu malu wodani teddinirabe yange jawgel gel
o wiimi kadi
dum ko konguli alla tigi
ndicimi yeso makko ngam su jannemo kono o wiimi
woto wat ko way non min ko mi gollodido ma ane bande en nantibe sedam faagu yesu be sujjan alla
ngati ko sedam faagu yesu ngu woni ruuhu longinowo o tagal dum jimi asaman ina udditi tan dimangu danewu feñi soke o wiyete ko adiyanke e gongiyante o nyaawirta ko peewal o habirte ko peewal gite makko ko demgal jaygol leppi laam kewdi ina e dow hore makko o mo jogi inde windande ne hay goto anda so wona kanko o mo borni sabandor ciuwaado e jidam te o wiyateno ko kongol Allah ko nuuji asaman di ndewi e makko ina borni chomchi leñ daddo daneji labdi ina mbaddi dimaji daneji silama belka ka o jogori silirde leddi ina yalta e hunuko makko ma o aynirdi sawru jamdi o rip e bidirde reseng wande fitina Allah jom bawde de ndedo inde ina winda e sabandor makko ina winda kadi e buhal makko
lamdo lambe e jom jomirabe
tan jimi malaika ina dari e mbudu nange he o wulli dande tekkune faade e cholli beyoji di o wi dumen
ngare notde kudungu Allah mangu ngare cikode tew lambe tew hore e soldetede e tew jom sembe e ngare cikode tew pucci e sokeji mumen tew yimbe fof rimbe e rimaide mawbe e tokos
tan jimi barogal gal lambe aduna be e konuji mumen ina denti gam habade soke o e konumum barogal gal jagga jaggida e annabi peno bannodo kayusaji e yeso maggalo ko din kayusaji o homtirno hebnobe jelode maggal sujanonnobe natal maggal be kambe dido fof be bedda be nguri e wendu jeengol fufara he heddi bebe silama nyaltan noko e hunuko soke ka wari dume tollidi fof ngari ciki te buli mabbe ha dedi mumen kewi penti simore nogas tagal dum limi malaika ina iwa dow asaman ina tello ina jogi e jungo mum coktirgal woynundu ala do haadi ndu e challalal mangal o jaggi ngawla ba hono baajol leydi gadantewol pietenongol iblisa e seitane ngol o tongi dum duubi ujinere o weddi ba woynudu he o uddiba o takki bele aba natta homtude dowlaaji haande duubi ujinere di timmi fof jaggal dum alay sago be tongite saha dabbo tan jimi jappeje laamu jodibe e majje be ndokka bawde nyaawde jimi kadi pittali be koye mumen tajirano sedam faago yesu e kongol Allah be cujanaano barogal gal e natal mum be kebaano jelode de e tiide walla e juude be ben ngurti laamu di almasio duubi ujinere mawbe heddibe be ngurtani haande duubi ujunere di timmi ko dum woni ummital gadanal gal malu e senare godani jeyabe ummital gadanal be mayde dimmerende ala ko wawi e mabbe be latanto Allah e almasio yettinobe sada be lama do e almasio duubi ujunere di so duubi ujunere di timmi seitani tongittete yalta kaso gam homtude dawlaaji gondi e cobbulle aduna naydi manam gog e magog wondude e rendinde bi haadi mbaya no channel geej gam hare ben yimbe gummi bang yo bang e werto aduna he kurli daaka senibe o wondude e saare horsinde de don tan Allah tobi jeygol kambe fof be doyti iblis kom tan nodo be o wedda e wendu jeygol e sufara he o barogal gal e annabi peno o ngoni do ko don be leptete jam e nyalawma ha abada tagal dum jimi jappere ranere maunde ina wodi jodi do hen leydi asaman dogi goddim mi mes jimi maybe be mawbe tokosbe ina dari e yeso jappere he defte guddita deftere wonde kadi uddita ko nden woni deftere ngundamde maybe be nyaawira ko winda e defte heko yewitaade e golle mumen geejo wukkiti maybe mum mayde e laakara gukkiti maybe mumen goto e mabbe fof nyaawira golle mum mayde e laakara bedda e weendu jeengol he ko ndun weendu jeengol woni mayde immerende kalambo inde mum tawono ko e deftere ngurdam he wedda e weendu jeengol he penndi simore nogas ego chagal dum yimi asaman keso e leydi kesiri ngati asaman gadano o e leydi gadandi ndi pirtinoma te geej natino yimi sare seninde de Yerusalem keso o ina iwa dow asaman to Allah ina tello ina nyantori no jom bajo nyantiranto jom galle mumni daande tekkunde iwrimi to jappere to ina wiya
ko dirko Allah kanana wonde e yimbe ma hodde e mabbe de ngona lenyol makko Allah e hore mum ma wonde e mabbe ma o momtu gondi mabbe fof ma maydi natto sunari gulare Musa ke majji ngati gede gadane de jawti
jodido e do jappere o wi
bodoni hestetine hunde fof
o wi kadi
windu ngati i konguli ene celli ene ngongi
o wimi
timmi ko min woni hore woni laaci woni fuddode woni wortorde kala dum dodo mami rokku dum e sewnde ndiyam ngurdam he ko dum woni ndunu kala poldo kadi mi wonat Allah mum wona biyam kono hulbe deedi be ngala holare be harmube be warobe koybe fijobe be wilebe be rewobe sanamunuji be e dendangal fenobe be woni feccere mumen ko wendu jeyngol e suufarandu ko dum woni maade immere nde
cagal dum goto e malaikaaji jeedidi jogiidi lehe jeedidi kewde waaba wuji jeedidi cakkitidi di ari haldi am wi
armi holloyma jombaajo jom suudu jawgel gel
tan ruho nangimi malaika o naymi dow hayde maunde tawnde o hollimi Yerusalem sare senine de ina iwa dow asaman to Allah ina tello ina jogi darje Allah de jalbiranno kono hayre rimre ni no hayre yaspe waande no darogal ni balal tekkungal towgal ina tarinde de jogino ko dame sappo e didi batde malaikaaji sappo e didi de inde cuudi besngu Israila sappo e didi binda e dow mumen dame tati funnaage dame tati hirnaage dame tati rewo e dame tati worgo balal sarengal daddi koy dow kaaje sappo e didi bindaade inde sappo e didi nelaabe jawgel ngel sappo e didi be kaldannode am o jogino ko kewal kange gam metade sare nde dame mum e balal mum ko lobbili mayre nay fof podno ko njuteende mayre e njaajeede mayre podno o meterinde ko kewal ngal de woni ujinnaaji sappo e didi e start ko juuteendi ndi njaajeendi ndi e toweendi ndi fof podno o meti balal ngal gal woni diraaji temedere e chapande nay e nay e wonande metogol neddo hono metogol malaika balal ngal mahira ko yaspe sare nde mahira ko kange luulo baadono wer labdo ni ngorondi balal sare ndi sinkira ko kaaje dime mbaadi kala adande nde ko yaspe nimbere nde ko safir tate berende ko kelse duwan neberende ke omeroda neberende ko sardoniski jeego berende ko sarduwan jeede birende ko krisolita jeeta berende ko berilli jeena berende ko topas sappo berende ko krisoparas sappo e goya berende ko yacinthe sappo e dida berende ko amethyste dame sappo e didi de ko nyaaje sappo e didi damal hen fof ko nyaare wotere dingiral sare gal ko kangel luulo jaynortodo no werni mi yani e mayre suudu Allah ngati ko jomiraado Allah jom baado o woni suudu Allah ndu kanyum e jawgel gel sare nde soxlaani nange yayno dum soxlaani lewru yayno dum ngati ko darja Allah lernatanende te lampa mayre ko jawgel gel ma dawlaaji di nja e der annore mayre lambe aduna be ngadda e der mayre darje mumen dame mayre ngudduta ko nyalawmo muk kadi jamma wodata don mabbe ngaddu darje e teddungal dawlaaji mabbe e der mayre hay huunde ko tonwi natata e mayre gollotodo ko harmi wondude e fenade ne kay natata e mayre natata e mayre tan ko windaabe e deftere jawgel ngurdam be penji simore nogase didi chagal dum ko hollimi mayo ndiyam ngurdam go ina jalbire no darol galni ina fudi e jappere Allah e jawgel gel e hakkunde dingiral sare he wondude e ngore didi mayo de lekki ngurdam ina don jibinowi lekki bibbe sappo e didi lewru fof leñol gotol berem lefi makki nafata ko sellinde dawlaaji ko huda wodata hankadi jappere Allah e jawgel gel wonata ko e der mayre maccube makko ma ndewum jiyaabe yeso makko inde makko winde e tiide muen jamma natta be choklata wona lampa wona nage sabu ma jomiraado Allah yaynobe mabbe laamo ha abada o wiimi
di konguli ina celli ina gongdi jomiraado Allah jom ruhuuji annababe o nelire malaika mum ko gam holdude maccube mum ko foti arde joni ko
ey bodoni ara joni
malu wodani kala dendo longinoje gonde e ndedo deftere de ko min Yohanna nani yiden gede tende nanmi kadi jimi dum mi dicci e yeso malaika kollannodo mi o ngam su jande dum kono o wimi
woto wat ko way non min ko mi gollodido ma an e bandeyen annababe be wuntude renbe konguli gondi e ndedo deftere be sujjan Allah
o wimi kadi
woto konguli longinoje gondi e ndedo deftere di gon e kumpa ngati saha o badima o nyido fo yo jokku e onyaare mum tunbudo fo yo jokku e tudi mum pewdo fo yo jokku e pewal mum cienido fo yo jokku e senare mum
ey bodoni ara joni bodo addoro njobdi ngam ruttude goto fof golle mum ko min woni hore woni laati woni gadido woni cakkitido woni fuddode woni wortode
malu wodani kala guppowo chomchum mum mbele ina jogo gedal e lekki ngurdam he wawa natirde e sare he damal kono kala rawandu kala bilejo kala pijo kala barowo koy kala dewo sanamunuji e kala mbojea hunuko mum nangtido e fenade heddoto e bowal
min yesu nelirmi malaika am ko ngam setanade on de gede patude e dente gongnin bede ko min woni iwdi Dawuda o woni tanum o woni hodere yeynotonde subakane
ruhu o e jambaaje debbo o ngoni e wiide
ar
kala nando yo wi
ar
kala domdudo yo ar kala jiddo yo ar nyeda e ndiyam gurdam he min ko dum do cettantomi kala nando konguli longinoji gondi e ndedo deftere di kala beydu do majji hunde ma alle beydu e nyaawre jomum waba wuji cifaadi e mayri di kala gittudo hunde e kongili de do deftere longinoje ma alle ittu gadal mum e lekki ngurndam cifaaki e mayri ki wondude e saare seniide sifaande e mayre nde ko tabitinowo den gede o wi
ey bodoni ara joni
amini jomirado yesu ar
yo moccere jomirado yesu won e mon onon fof